Bamba magazine again. Anyway, it's so mess up over youth. Anyway, we Bamba magazine again. Anyway, it's so mess up over youth. We don't know when you get a call. We are quite a kofuna no nakatebe go to a him. Kubanga tuli batono nyaba imbe bibasim. Tufuba Uganda biu. Mukwano chemanyo iwo today. Na yate saluli chakwinuva wawo. Mushalao na mabuje kone gabo ya na watu. Notulekele tabu. Chogora bangu gamba antipambana. Muchaina paole mukulajana. Ebisera vijanga tusogora. Ukazana mokatie. Chogora bangu gamba antipambana. Tewejusa mukwano mokatie. Kanyende kole Uganda yange ya kukula. Nyeze kula. Nyeze kupakasa. Tenari kwa garango liyala. Nyeze kula. Kanyende kole Uganda siri na cha kukula. Nyeze kula. Nyeze kupakasa. Tenari kwa garango toli na rupia. Nyeze kula. Abantu baku itako tunula okela kule langalo chali wango sowela. Abantu baku itako tunula wetufuna rupia ngamalu soka iwa. Geno pole, famu kule rengaro. Abanyi tuke la chile, ratu ingi la chilo. Tukula nyo tuduka mbiro. Wandeye, tulibale kamairo. Tukula nyo tuduka mbiro. Wandeye, tulibale kamairo. Kanyende kole, Uganda yange ya kukula. Nyeze kola, nyeze kupakasa. Teneani kwa garango liyala. Nyeze kola, kanyende kole. Uganda siri na cha kukula.
Chaco.